AmadZambui.com. Super vibes.
Mr. Oldies on this.
Beast bars on the beat.
Flesh out this. Rock Nation. Ajay Wansa.
Inilia Ramanu. Ramanu. Tinayanjana magazine. Inilia Ramanu. Kuli konseli moti inendi alamanu Balibe odile kandita inendi alamanu O oh, alamanu Ngati njinga ndisiboko Chiseko ndifelemu Doctor ndi patienti Ngati koma ndipenti Kuli konseli endela limoti Sindilola mumugwire Chaura na direnge la zanjali moti Ndewu yusinga musie Kukazando na niwina Nili niwina Nduyenda niwina Unyada niwina Ameneo sineo Olo mzaga ndisumire Uyoyo sineo Olo muzandi kire bakosi Kupolisi ya zandi kentitokosi Muzape muzandike mbokosi Oh, oh, oh Meneo sineo Sineo
First of all, ndafuna nipange confess Nipange confess Wawina nduyu Palibelilani Palibelilani Nipeleka mandeti kwa makadeti Achikondi chatu Situkupanga forgeti No regreti Awandi alamu anu Koma mukazani peza ndi wina Tikuswitilana mitima Muzani funze kaezina Kusimikiza poti mwina Muzani cheke cheke Muzani tenge kumendo Mwina misala Muzani cheke cheke Muzani tamangisa gay Ngati nidala
Mukazando na niwina Nili niwina Nduyenda niwina Unyada niwina Ameneo sineo Olo mzaga ndisumire Uyoyo sineo Olo mzandi kile bakosi Kupolisi ya zandi ke nchitokosi Muzape mzandi ke mbokosi Oh, oh. Meneo sineo Sineo
yeah. Whisper, whisper. www.amadzambiri.com